Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Gany kante to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sam Sekou jomnyal secrétaire hedibe. Kigede kenya hibugoji ngada ma do poste ngaji mbed doona jijeni e gendarme en sebe kor yimbe gonbe leedi don nokuji de ngoytike lam ko be darnaaji kabaru rafnde nagu. To yelman tun holtam wiide jammarande berna le ciofulla kinoto awgal liddi derno rafi mayo le nokku o hadali yimbe ben yirwinde kebbe mabbe nawli rawgu sikke wala yu hunde andande le leedi malika non laataade goobo dido bo e ko nande mudun rewbe yogabe yebaki fi kabar mudun be torto famu le ko adam amadou haider heban en le journal meden di ngon seme kabar jamen hande kikide der altinere jena janvier 2023 bismillah sakrabe ken hankene jo en kaborde mbien be andita ka hippoke do poste douane to jijeni le cercle kulukani gongol wadama do poste gendarme en sebi koroli lam kita mbien dido hingoji diddi sawbini mayde neddo goto barmini yimbe hewbe bonondaji kaki dun taykama bangal kabaruji hebadi tondi imran kilu mayga wonko hebani kedda fostango alcisse
tiagal hippangol ngadangol fewde e d'accord e douanier em jejeni to yimbel be ka hakkelaji mudu em fuddi jottade jamande ana wada jami ngarmi hajeji mudu em le odo nokku ya warta ana heddido lawol ceekongol ngallurane du goddirdo bamako kiloji temdere chapan jeegom jejeni joni woni koyde didi gube terroriste em be ana hippodum hippagol mabbe arande gol goldo d'accord e douanier en goto wada fewde mudum de timmodo hitane 2020 tiagal hippagol mabbe jamma kenyengol imadra ji fa hunchana hore denagul e gallurde ka beedike non holitiri wede kabaruji irditodi di worde mangal pade em ana mate sannile nokko o non holitiri wede faham kabaruji irditodi mangal pade goto parminama mublaji nayi fa yotto d'accord de douanier be hore sumama ni goldo hippagol faham jama alam weetude altinere d'accord de gendarme en gondo sebe kuro region kita kayndo hippama gendarme goto dali hem adna goddo barmi lewi kabaruji irdil odo nokku faale hakkuna nyaloma han mangal pade embe wala fuko jabi haltude fewde dido hippangoji
ben kambe gotonabe gonbe jijeni dardi lam kobe mbenna fidi dabeno lam ben denago hewtata le hewtale lenindi fuf wi mabbe fayso dejere hewtama wakkat juno e le nukku mabbe gidali te rusen kayina heddi fa hande kanko gotonado goto wonko hanni imran kilu mayga kedan na fastango sitasidibe
hakkile jamaare jottigen joni doñere wonko be hippi matne be nati gennini le o watti goto be sumi mobilaji didi mobeli gotini fedde onje jeedun nga gotel ni neddo goddo jeedun kube natale gennini be sumi du sudu wotru menge midi mila handen le ittorraji ana tidi wotingaaji di wade sabi neddo wawa nyomde nyaw so anna honena nyaw o sifiri dabir an han fiyede handen yalla de walle ana timale leedini sabi fa handen nukkuje kewd antum dejere wala ben han tinnaade be tewtana dum hunchirto
na teba way ko rebi sakira ba tuta hak laj bangal bemba am Facebook e Twitter chutali wara horoji benna na yirwi sanelle lamu gaw nyande alan jabidende suga jokol goto kinido benno julajo andado le nukku o chu susama wonade jon e kaborde le gallurande fodde den neddo goto ben don dun julajo hosi ben sutede hosi no jati me masimbinade e wi ko ben kaba yirdun tundu alhali latido sabaru jamanode wemba masan ka ben mbite wi dun imadraji kewdi ngada ma le gallunde sabu muduka bolla ko dun nafi e le ko tayka ko kanko neddo goto gondo e le nokku o wonko hanni hawa berte kedda na fustango sitasidibe
fa hande o kabar goto tan wonko ba tele gendini jamare tampi sanne le sahin leedni sabe suto yimbe be le raison gawon nyalan handen a badme jotta ko men jowondira jodi amen kasin sabi kabar o metti fa wala sedan yimbe fu jikma nan da bonde handen be yimbe suto be jamare fa handen dabiri fu fiaka yalla ben acca di golleji bondi le nokko do dun raison mawdo wondon sabi yimbe wodo be di golleji bondi ben cuudi leg amenga fe wattiji mangal pade leedni ana wodan lugan goji ga wawata nangabe dun e tawede fu sa ƴewi handen le sahen leedni gube lonbe hi ko heewi antun de do fu na taki sabe hadde hippagon bongo handen lam an han fide dabiri pama be yimbe jumra marfe wada lamu ko ndodete DDR
to yelimen ton le la mukay hultan wiide awgalla na yirwi sanne wonade yimbe le hewbe tawene mayo fal mayo wala feeli nuku o cioful men kambe awbe notorto e hinnaade odo golle kan wara duubi kewdi hande men duubi jogaji hande waytere wakati sawbiniti ala e odo golle o dun to men wonde kambe dun huno hultir kambe awobe gombe to yelimen ton draman mayga no wonno to yelimen ton wonko hebeni bangal mudde keda fasango al cc sita sidibe
to yo damal yelimani min goni watu yamde sappo e didi yabbiken nange ana wuli taw idrissa traoule yo awo omo yahale hakkune ledde sedo
fandene jamna jippade men hebano liddi ko heewi on nuku ganyol man handen son wala ni attini haybata lingu fe goto sam liddi di fanditi handen
won liddi di o nangi taykitedi le bidon mako 20 litre o yeso dom seeda tan golo kamara kanyundu ana joodi dom damal diyan dam kanko ka wala fu ko hebi
ko do be ni yogaji ana cagganga to mi yatama awyo gotan makile didi le hitane so kamu tobi watti nungu joni di beeli ana hewa diyan nit ana hebele mudun du sabi so samoji meda heba liddi di sifaji mudun heewi le genni yeli maninga
yala diyan dan ana heddo le odo nokku no boyiri fa awgal yirwale nokku o awobe kanyu enka ana narda yimbel fu jogibe anniyaji lobbi kay kanan ko be faabo dum en
to banambatun hulta wiide chateau ndiam ben rubnagaaji sappo bile mudun ben di ben yirwinde gollirte e pano ngaji ben mo jawdu mun e war milioji sappo e jetti sefa ben fuddi golle gollirede altenera hande jena janvier to kokoni ko min gondole madna sako denno dido ben odo golle wadi dun woni député kiddo goto gondo cercle o denno jawdu mudun itti dun e do ben itti jawdu woni ONG direct aid e kanyadun fedde lurde agence musulmane d'Afrique jambarande weltinge sanne ben odo golle ngada do fandeli kabaruji di to rosoton hultan wiide ben mobula ben imadraji kabaru nyamduji timmi altinira handi jenay zambi fanda mudun wonno tutude vitamine A e kanye ko wete albendazole sukabe ben jogube hakunde lebbi jeegom fayotade dubbi joy e kanye rewbe beenube be benno kalfuna do kalfuna be golle be holti wiide damgal e damgal tutoy jama o podde e be wi mabbe dun do buy tan maya maya sukabe e ko nande mudun landini di do imadraji di woni sudu docteur yurusu e kanye UNICEF li yotre meden lulunde verification meman hande hala ben kabaru kartal kessal lulingal biometrique denno e be wakat wat non do bembe de jamarande hewnde fudi non notorade kabaru mudun ka non hultan wiide e ben do kabaru wona fe hunde labune kanko Fatoumata Koudio wadi imadara bongal mudun do wonko hebe ne kedo fe sango sita sidibe
dum wala gonga non lam ko leedi malli wi kan en yamirey fe goto yanta do beme ande do hello 3w.gvalidemonnina.com yalla an heba kibaruji ko fawi do hebugal carte biometrique hala don gaddu e tawede fu ngol hello beme ande yedama to yimbe hewbe do whatsapp e nanal mudun le ngol hello bede lamdoma winna al haliji ma fu do mudun watta hakkile hende dum wana gonga sa yentide ngol hello do beme ande a taman yimbe yogabe wonton ko meeli hebde al haliji netto fu windere inde mudun do ngol hello ministere Huminine kabaru dien e dejere holliti le communique goto tati lewru janvier wi dabri fu fiaka tohon do beme andede ko natto sabe yimbe tewta talgal mu en ko noddirte carte biometrique be holliti wi hokkugo ndu talkur carte biometrique waran wade do labi labudi di pene fu wala hen ben micintina fa hanne wi neddo fu nangare di golleji tonge tento lamu on
le yotre meden zoom sir hande ben memon hala nawlurago le leddi mali e nokkuji kewdi runde afrika en tay kama wiide rewbe be ben ko buri hewde jittiraka nawlurede ka non al hali mudu sate rewbe be fana ben tidala ka yo latare go bo dido bo ma tato bo denno kambar mudu kanko men Amadou Haydara wadi imadara yalla ne be do famu do ko dum sambinta ka do tidala kedan faistango al sisi
Sin amor, son materi, te iría todo en la
Min
ka latade debbo arande goran an jimmi yella mi heba wadde ko jimmi fu non holitiri wiide kanko bintu suka debbo mo bamaka mbaro duubi noga e jetti ko jokkintine hala mako wiido tayori so wadani goran mako ko yidi fu hebata nawla bintu kanyun ka holiti wiide goran mudum kanyun tan heddorto hono no dum wirateni ngardo arande fu woni ardinte ga latade debbo dido ba gorko ka wana ko metti yimbe be du fu non dum wodani kanko rokia pinin ole galle to rewbe faahi bama kanko yo debbo dido ba gora mako latade debbo dido ba gora anka wana ko metti kan fi non holitiri wiide jalede ko dum fu hatta kan latade dum so gorko an anato nawla an mi de wawi wadde ko jinni so o warti to an do dum mi gaddan ko mi jiddi ga wana don tan dum haajiri anduro tiddalaji bilide tawrede rewbe faahi fu ana andi tiddala mawdo ana e yoppidide be nokku goto wo e rewbelle wayde mu en basi hakkune mu en e nawlibe jibbe kanyum en wonoyde to wuddi ga wana non to wodani kanko sitandi kanko ka yidde mako andude ko gora mako wadanta nawla mako o ka ana yidi wondude mako nokku goto ga nawla neddo ka wana gido maari ko wana banda debbo dum nawla ka nawla tan faiso o mo teddini
sekrabe on pam wiide do en katten kabaru jamen hande mi citti non tan nan bawi sat fu fimpitado do bembal amne 3w.studio.org ma do noddo no viamu 37320 do sede yotro meden magazine yotro meden magazine hande yo malikura danno ndu jentaki wiide gilla ko tilol dido bol transition o fuddi wattu noga inay mai 2021 lam ko be hulti wiide ben fiyan dabare no hedintinta kulentreji kewdi ben leedi ndi danno be nodir dun malikura jonno le leedi ndi yude sahal yottade baleri ndi yimbe hewbe kay beltanke dido imba daraji ben le ko be taki ko ka non kambe lulirbe sosologue hulti wiide ko heddi gollede famda fay sede imran akilu maga wadi imba dara wonko hebani ke dam fostango alcisi sita sidibe yo enkire jam
hala malikeso mo hala mudum halte o wawa hebede feyi so margangal kayno yimbelbe wurdini waytaaki non holitiri wiide dunki en andanbe kabaruji bilide neddaako le wi mabbe do mi gonle nyaloma hande do ka malinkobe kanyu en ka landinanaaki feyi wayta gongol non holitiri wiide kanko berima eli jikko dunki andando neddaako
taguji bibbe leedi mali jaati honko haani weltaade sabi malinke fu hannen ana hasigini yide malikeso halte do homo fu ana wonde halde halaji mawdi gaaso wi'ama kanyu pay sare tongi dum so wi sari dogal mudun ko jabata sa miligen dum ana tidi malikeso mo yimbe million wawa hebede
chanté par tout le monde
haya mire datol wayta gol ka non holitiri wiide yoga yimbel jodibe an songo le sahal leji ni le wi mabbe lamu leji amendi ana teddine le nyalomo hande o malinkobe fa hewe mu en du waytino wordi e kanan kobbe non be kolitiri wiide
aujourd'hui les citoyens maliens a peur de l'état
nyaloman handen bibbe leji maliko hewi ana hulal lamu gaza e nyalana handen lamu ba wonde yarren ana moddi dum weli bibbe leji ko heewi hannen sa bellam koobe bede tinni misal mudun jaati woni imma draaji di mangal pade leedi meden kan en leedi rusi wonde wadde habde yimbe lonbe hite ben
le hakkune leedi amendi yimbe le joodibe toobe ka suuda e feewi kuyal mudum fewde imma draaji ngadaadi yella lam hakkundejo o golle mudum ana heba wayteede buri fu bangal hunchande hore de naagu
le malikura advanza
malikeso mo haala mudun halde on nuku amen do 12 ans ke men maati dun jaati sabe lam on fuddi ken warda nukuji amen sedan mangal pade dum ana wonde hebde semme do yimbe don be hiteben aran non lumoji ko heewi natagen ganyalan handen di lumoji fo anan nate menanto amen do bankas malikura haldero ana wonde hunjinde hore sabi deejir fotti hebede seeda sedan hunde fo wawa yewde yeso le leedi sun walani deejir hebede tofon
la marche du malikura
kotel mudum won ko taykaale balere leedi ni yimbe la joodibe yoro so kanyu en holiti wiire margal momi gonle mudum nyaloma hande o buri fu bangal jandele lindi fa hunchande hore golleji furoba ana hakkune kulleji mawdi mbawdi wiede waytike hande
par rapport à l'organisation même des examens
feza yewi handen ima gol kay concours ko watte leedi ni fatare fonction publique ana wadre do labi labu hono yimbe remobe nokku jotte deejere wala non be defu wali limi gesam en hikka tu l'école ko heewi du fuddi ngoddede den nokkuje bangal cialandu torra fu mata ka hen fele lamorre meden golleji fu an wadre do labi labu di handen fe huna kabaru ko fawi do jibtu ko talgi dum fu boyata kasin hono arran
kanko brema eli dikko o ka holti wiire lam lindi ana wawi beedude imma daraje mudum bangal habude rafinde nangu o yuruku yuruku yure le leader amendi yalla chuudi jangir di kanti di dimi tewtata di ana hebe
il ya en terme de signe
won dabdi fiade to lamon hone tongude jawle ci golle gouvernement nyaami dudu yo hone mawna handen sabe arano pede wa tongude neddo pede nanga kalse mudun gaado nabata ken le caisse gouvernement ga fander ne fedde jojinede pede hani wadde lugan goji fa jama fama hone ne gollirta fa antendu jawdi ko nanga bangal yurku yurkaako kuni jawdi yobane hone ne wadira
andinde tam ila hala malikeso hala mudum fuddi kananke lamu hakunejo o holtino wiide ana hasindini e juge m kala hali landin be wadde immadaraji di wayifu yalla ana ardina leedindi.